zimefika za kuja huku. Yeah, na kumisi huku. Mageto ya wanangu shatoka huku. Yeah. Nagurusi, baby nagushima. Nagurusi, yeah, yeah. Baby ndusi, penzu nalonipa. Baby I go lose. Hivu nazani baby napenda. Uwa mbali nawe baby napenda. Kukwacha solemba. Yote tumepitia hivi. Ujawe ni tupa baby candy. Mula lichanga visenti. Nimepata basi tuka spendi. Baby, baby, baby loving you. Baby loving you. Baby loving you. Baby, baby, baby loving you. Baby loving you. Baby loving you. This time is for me to show you love, my baby. Your love is driving me crazy. Unataka nini, I'm ready. Oh no, no, no. Yeah. This love's gonna take you over. Wendo piki unainifa. Usirubu nike kwa vucha. Yeah. This love's gonna take you over. Wendo piki unainifa. Usirubu nike kwa vucha. Oh no, no, no. You're dead, maybe JV. Ujawe ni tupa baby candy. Mula lichanga visenti. Nimepata basi tuka spendi. Baby, baby, baby loving you. Baby loving you. Baby loving you.